haddaba madaxweynaha la dhaarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan, waana 78 jir. Waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha, isagoo 8 sanana soo ahaa madaxweyne ku xigeenka madaxweynihii Barack Obama. Warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Jamaal Axmed Usmaan.
Waxay qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Dadweynaha waddankani way hadleen, waxayna siiyeen guushi, waa guul ballaaran.
Inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii waday su'aalgelinta natiijada doorashada, wuxuu isugu yeerayay taageerayaashiisa, taas oo ugu dambeyn keentay inay arbuushaad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka. Hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan. Goobta caleemsaarka waxaa aad looga fogeeyay dadka u soo daawashay tagi lahaa. Ciidamo tiro badan oo booliis ah oo ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobjoog ka ah xarunta caleemsaarka. Si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman, madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn. Waan aqaanaa sida dawlad looga shaqeysiyo.
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano. Waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Barack Obama. Kor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka. Bil ka dib doorashadiisii koowaad, xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari, halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen. Senator Biden ayaa u soo raaci jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington, kaas oo socon jiray 90 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii. Biden ayaa laba jeer maskaxda qaliin looga sameeyay sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka. Wiilkiisa Wayne Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, halkaas oo ay ku nool yihiin 70,000 qof. Gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka.